kwa uzuri basi we ni hatari. Mboni zangu na jona ni fahari. Now, 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 now. Pozi sop kata usi ndege mzuri. Uche sop na jiona hoi. Ho, 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 ho. Chemchem ya urembo wa maskani. Bas unyama unyama ni mi. Nifanyi nini wendo njiwa wangu.
Na masharo macho juu, juu. Mtoto ko true, figa kimono. Mwepesi kitandani sio gogo. Jicho kama umekula wida. Urefu frani wanjala Rashida. Crazy baby, sexy lady. Game yako mini bamba kideli. Usiku mnene tuki bump and grind. Na kila tuki maliza waga tuna rewind.
Danger. Kino nao, mani acha hoi. Mani otawa sumu lako. Baby, niweki kwenye nafsi yako. Mimi, I love the way that you wind, 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 wind. Napenda na baby wind, 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 wind,
wind. You know who it be?
Yes.
It's a brother.